hokkude sembe yaade gadol silma kanyum e sembindinde wadobe koy mudun en dum won no koro dekol jongodo derol narral hakkunde fedde leydi Niger wadobe silmaaji kanyum e fedde leydi Nigeria wadobe silmaaji narral gal do du wallam pelle didde endan gollido faawoda Mohamed El Kebir kaw woni horejo fedde de leydi Niger wadobe silmande enda
l'avantage pour le Niger
nafaka tawana do Niger der majum woni hana wadobe silmaaji amin no baawi yaade der Nigeria tawe kapta fusa dorma wodi du odon giya do der Niger silmaaji di bibbe leydi Niger ngadi ko ciudi televisionji gonde e jonde ko emun no bujja wattu dedi der lawol gollidol min baawan durwi didde e ofi min keban du wadude silmaaji wodi du fedde mo pande illu jon poji adi e wallude min harto cigilaaki silmaaji leydi Niger e bude yottaade to ciudi televisionji leydi janane misali are watton ti for denne on giyi nafaka mawdo dun latani min dekugol jungo do derol hakkunde fedde ampak e mopan
lampak e le mopan
kanko horejo fedde de leydi Niger wadobe silmambe endani o dun do mojjer mawde non yaade rewbe kanye worbe gollobe do fi ko darto silma o endam dum battandiran du ko nanni pelle didde endan do fi ko darto gollal hokkondirgol hakileji adamu ahmed o wete
zam sanya hannu
min dekiti jungo do derol ko lawol golli didde e jide am du min keban jamaku e fuddode dende Allah jabi bajom maradi mi wardi e gado silmaaji o hebay fu to jippinte kanko jippino hore makko kadendan o waddi silmaaji min jeewi di mo hojidi yarude arewa 24 denne illujon dum fuddi tokkude lawol ni noni kambe du fina tawaji mabbe yi e nokku
awa sugurada inshallah
do micintingol ni narangal do ko dekol jungo wada do mudum da hakkude pelle didde endan wadaina wakkati mo lumo kollol fi silman wada do endan Niger Soudou Oumar Ganda do endan gallu nyemey de lerume yabindu endan
Soudou Oumar Ganda I am lady